banabyanjigiriza bawadde yabaddukanya amasomero w'amagezi okuwaayo okubudaabuda abayizi nga tebannaba kuddamu kusoma kubanga oluwummula lubaamu bingi. Dr. Isaac Lukwago, musomesa ku ttendekero e Makerere ku bbanguliro ly'abasomesa, agamba nti abayizi basanga okusoomooza kungi omuli okuba kabasanya by'omukwano, endya etali nnungi, embeera embi mu bawangaalira, abamu n'abalala batuusibwako obulabe nga beetaaga obudaabuda nga bakadda ku masomero. Agamba nti kya bulabe abaana okubatwala obutereevu mu by'okusoma eby'omu kibiina nga tolina okusobola kuddamu kuteekebwateekebwa mu bwe ryematiza okuddamu okwetegekera eby'okusoma. Abadde ayogerako eri abasomesa n'abakozi wali ku Ngora High School.
Abaana bano bwe baba bavudde ewaka nga bazira ku masomero, tulabe nti abaana bano tutendeka basomesa bino eby'omu kilaasi soka tutegeere embeera gye babaddemu ewaka waabwe gye bava. Tubaddemu luwummula luwanvu, mubaddemu Christmas, mubaddemu n'okulonda, abaana bintu bingi ebibajje ku mulamwa gw'okusoma. Kati batamuwaaka obudde kusoba kutegeera mbeera gy'ayiseemu oba n'omuwa counseling kitegeeza omwana ono tagenda kusobola kusoma bulungi, ate batasome bulungi ereza oba munno okusoma yinza asobola okulikola ki okulivaamu kuba alaba ku ssomero tewamuwadde comfort gy'abadde asuubira.